malawimusic.com. Nyimbo za Chimalawi.
Sony Entertainment.
Oh no.
Turn it up a little louder.
Oh no.
Yeah. Mommy just say.
Pesa wina, wina pali so wina. Tandiuze, wina wapesa wina, wina pali so wina. Pepe ndi tandize, nane ndi dekintima. Nene ndi filila, baby unapesa wina. Leo ndi mashule, nane ndizi tetese. Uzi wangani za chikondi, zi mafuna honesti. We tandiuze, mwina wapesa wina, mwina bali so wina. Tandiuze, when I say you're the one for me. Mwina unapesa wina,
mwina
bali so wina.
China shake china sinta, sindi ngachi lose koma zintu zina sinta. Ndiku mango fila ngati ndiku kagamiza. Paka kumagumbuta kuti simu ndikisa. Teile pojoga ndemu kumauswa. Ntima wanga panopo wangu tala zidutwa. Mesa ndiwe mpungu ine ndichisa. Uka uluka uluka ubwe lako usa. Kuyanga na ntawi ndi mpanda kucha. Koma patapo bedi patu ndilipo ndeka. Ndia nkule bwanji ndilile bwanji. Koma wajiko ndi wanga chondoka na deka.
Leo ndi mashule, nane ndizi tetese. Uzi wangani za chikondi, zi mafuna honesti. We tandiuze, mina wapesa wina, mina bali so wina. Tandiuze, when I say you're the one for me. Mina unapesa wina, mina bali so wina.
Unayamba mabehavi ya chilendo lendo. Za chikondi zomwezi mpaka kalondo londo. Kapena ndipite ndika nene kwa pongo. Kuti mwana wanu akuma pweketa pango. Inalipo ntawi umandita na hane. Kali kose ndi kufuna suna ndimane. Chikondi ndajiva kukoma ndi samana. Memwina nchifugwa chake ndi kumfa kuwa wahane. Ukumango segele la weka pa phone. Uma ilo zeta pansi screen ya phone. Unayamba kudelela unasintatoni. Malomo piga nsima wakazinga popcorn.
Leo ndi mashule, nane ndizi tetese. Uzi wangani za chikondi, zi mafuna honesti. We tandiuze, mwina wapesa wina, mwina bali so wina. Tandiuze, when I say you're the one for me. Mwina unapesa wina, mwina bali so wina.
Just say, kuti nawe wadopa na finger ta rese. Mami just say, kuti nawe wadopa na finger ta rese.
Stream and download music from www.malawi-music.com.